Verim.
DJ Naima. DJ Naima. The turntable goddess.
Yo. Okonkwo. Wolan, 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 siaka 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 nikutoka siaka 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 nikutoka siaka kila mtu siaka 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 ukicho magode uone ndege siaka ukiona madingo kwa machoche siaka fala lilipiga kibare akatoka siaka ukakiona kanjo siaka 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 alikula pesa CDF akenda siaka tunangoja election tumtoe siaka 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 nikumtoa siaka 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 siaka
Wanga mtu gambo baada fuka waka waka Musaba tachita ya gara fuka mpaka mpaka Elections is a joke katemba mchaka chaka Fenato chema jimu kupaka lumuri waka Chofora wa siro nda vyanta mambira yu waka Fugura makancha fukugura majitoma Simu ya limu 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 ya Supermarket to bebe kama miracles of Jesus John Minor, Veka Veka Massive, Kamzozo Kazoze Matawi ni Ogana Na kwa ni form ni kiani Kastana ni member flani Haga seti mizani Tansuka unibati Pura disco sijani Rede tena uja taxi Rasa na piga mbati Tishoto jani kaki Stenje misilali Ndengia nataka ngapi Nesemo liona wapi Sungoja na kamstari Na stenje misilali Ndegi anataka ngapi Nisama liniona wapi Sungoja na kamsari So basi digi dikla Mbichi, kwanda, mbichi Liplo, mbichi, shali, mbichi Aifu, mbichi, nyuele, mbichi Kila tatu mbichi toka chukaji
Ndanya mina wombri Mona Lisa Hatuko kwa misa, utadhani kanisa Jazana ni katuko kwa nisan Tumejazana ni katuko kwa nisan Ndranya mina wombri Mona Lisa Hatuko kwa misa, utadhani kanisa Jazana ni katuko kwa nisan Tumejazana ni katuko kwa nisan
Falaka fegi ya kianza jo kumblain Pedi ucho maganja vedi ya nasau ni plane Cut cocaine ufate cut cobaine Nima tap 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 adisi attain Niko na alele na nakauma adiche Pandia left ni gwede iyo ingine ni cheng Antaka ni mlele na kutuma ata plate On to the next watu finyi replay
Nimekwe geta mavitu mingi no bana nimekuwa nikiu wa vas Hini kakas wali dash pataka shindo vilo hata irivast Have you the worst of the best no bana nikimada na sematina jigas Na nika rest the case nikapanga vide na weza nika GMH They could just test now Onyesha videneza madadares Kai ni contest Basi ni wache niki kingia GMPress Naweza confess Nimeko madara kutoka ni wache kia ima denge nako Mesha vile na wamanga gajoni kama ni mei
Kumbabas 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 Kung 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 Kumbabas 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 Kung 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 Kumbabas 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 Kung 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 kung
Kumbabas Kumbabas Yeah Tona kozi na kujuya dimanga Shika morio kuna vile tutakatiana Ni headbutt nilimkataka ni point na panga Nikona yangu naona tukikatiana Stacking ori mob, stacking ho, stacking kasiro Suji kasido, kasindom, nafanya na float Stacking ori mob, stacking ho, stacking kasiro Suji kasido, kasindom, nafanya na float Sikuwa na dianka ingi ya chinje Pake, pema bop, yezi kapanya ni change One dead, never me, najwa kushina wase Sanse, na mpes, rather ni nisenge Deke, chinda chinda Shinda maliza ule Sepe Finya finya ndoni suits mwere Teje screen clear lazima idoche Mwere sezi ya chana na hea ende Niko soba nasikia lakini sipua Nasikia poa nikienda kukohoe na kukalika Wakituona wanajiondoa Tutu mcheki ngoge kushanda kutoa Sini mabuta kwa visika baba tunawanyoa Lukudiri batisho ya madoa doa Ni mkua kimikisi kona poa Kani mjao mjale kani ya
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu Sikosi nguvu baby girl mi ukula njugu Bad to the bone lazima ni kunye supu Shake that thing hadi upigwe marufuku Kaende kaende kifo cha mene Unaninyonya kama maembe na tembe Game bugu vitu zetu usiseme Wacha wabaki wakidhani kuna venye Peleka juu, peleka chini Usiogope kuu, rarua mini Ikishika sana, toa ulini Sako zikipana, cheza na nani
Vina ya warm weaver Nime asali ama maziwa Kiona na oga nime mwagiwa Awawawa Hey girl No kwanga fine hau na maringo Forever nice and you're so simple Na kula kichwa ni kuwaishingo Ayayay Cause she's a water park Eye ndo amifanya niwe Aquaman I can swim over land and sea Keep you close cause you're on demand Awawa I know what you want Privacy and a master key Friendly face you can sit upon When you're traversing over Babylon Oi, yeah Ulicheza na tap sasa maji na mwakika Niga namba ya plumbai Atokuwe mbali bado pipe ineza fika Niga namba ya plumbai Napiga namba, niga namba Niga namba ya plumbai
Keeping you dancing all night long DJ Naima, the turntable oh, goddess.
Leo tuko kio, hataki vita, hataki wo. Tuko tipsy na tunongeza mo. Oh, leo tuko kio, hataki vita, hataki wo. Tuko tipsy na tunongeza mo.
Acha leo zilipuke, zimeshika fitu, zikubali zishuke Niko na marafiki na nawapenda bora Hakuna kuchangia mzinga bora tuwa nichunge
Cheza na rada onya shpala Na niko na zigi ningi kwanza za Amsterdam Come, nikuchome we pia na yo madam Walaizi milipuka kama keje ya Saddam
Onyiwe, usipite na demu wa dorime Usinikulie, nikibidi nibakishie Oh yeah Pia minataka Sheri na kwanga ngumu jo kuwacha Oh, leo tuko kio Hataki vita, hataki wo Tuko tipsy na tunongeza mo Oh, leo tuko kio Hataki vita, hataki wo Tuko tipsy na tunongeza
mo Kudai. Umedunga mini, nona penda manguai Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, zime nice Madam na kudai Umedunga mini, nona penda manguai Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, zime nice lazima ring light Ndiyo msupa atukunyo na mapicha Social media siyo wote wa mafilter Kuna wengine personali wa meiva Na bado nyumo napata mebarikiwa Ukitupa vibes kawaida wa uringa Lazima fike bendo katike na madiva Dizen nimezoza imibaki nitwe isa Yo, madam na kudai Umedunga mini, nona penda manguai Una dance feet, una wacha niki smile Ama niko high, juwa lies
Shuka now, change got na trao Mastingo mingi ni zo dead hito zao Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena Kwanza juu mastingo ni Dedili, 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 dedili Dedili, 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 dedili
Atoti na mebeba heavily heavily. Anakaka Gen Z 22-23 na ule rap upenda masanteni enemy enemy. Tunadi na machaji tukime divided. Marimfo zimewaka bansendwa na yake mistad. Na tukogwe deji Kekere emusha na Hennessy. Tumefika na masenke na masubi ni legacy. Stingon za kiji za kizing zing. Na mapet poma mati na mambling bling. Old school kama vanda sana village. Nasikiza maridi kate na kibridge. DJ Dobo Genges kuje one by one. Mambo ni fulai half side. Eyo selector goda lafu goda lafu goda tena goda tena. Kwanza chuma stingoni. Dedili 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 dedili. Napiga maswip, igali grip. Ati napiga maswip, igali grip.
Haba ni wapi,
nono nani beat, na
check ni wapi. Mwalimu wa madhu ulisema, siwezi enda bali.
Ai babi.
Yeah, yeah. Dumu rao. Yeah. Ah, modelo mao.
Yeah.
Alisema hatu endi mbali. Hapa ni wapi. Mzinga ni ngapi.
Mzinga kata.
Modelo mao. Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Hapa pali mefika bade jazama mto toto mode mao nachora saba vi viboko litupiga sina mramba akina kevoa na mkulia shamba. Finger licking his finger licking sweet finger licking juamina ua ua demi yako yuku itahani mikwake maua ulikuja nini kwa sahani ni jaba na jua anti soft cut skin na yangu wa vibra na yangu kuwa job shinda mode wa mathi na nga inachafka inanga dada na nilong shinda kiki ya maziwa kibra
mode wa mao. Alisema hatu ya mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni
wapi?
Pika smile cheki kam gapi satu. Na kulike mekuma kweni tatu. Digitha githi nyasi ya kagwadu. Una bend pose alafu na raru. Pika, pika, pika statu. Inua mkono alafu cheza na mgu. Pika, pika, pika statu. Na kulike mekuma kama tatu.
Simama kete, piga waleke. Tingiza kichwa ni kazi meshika gwelve. Kispa kianguka na yodwende. Hapa ni kudance to banjo kama daily. Simpige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Simpige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Uno uno, bailando, umlando.
Utam, lafu nasikia tisikwizi kugongewa mambo ya town. Ilbidi ni jiset, maniga na request. Ilbidi msare jeans to the dress, not the best. Ukizima na chorea, misu wangi kungojea. Mukin fuli ya vest, the rest na jugongea. Utagongewa, nasi mayai. We, utagongewa, nasi mlango. Utagongewa, we, nasi mayai.
Chorea, kaliongea, si mayai lakini kalichuya. Kachude kenje, kanalipiwa kasuka kaendeethe. Kadai piflele, tumishe veve. I'm not didi, miti kwangu ni
samoro. Idua samoro, kidua samoro. Kuna dema na kuchocha, okan gimoro. Si ukan tomoro, apana kukam godoro. Kuklap chicks, ni masaya giza totoro.
Utagongewa, nasi mayai.
Kuna F za kugiviwa za mind zime left. Kabla ningia zone yangu ya next. Shots to the head,
to the head.
She says she see danger ahead. Hata mimi naona danger ahead. Bora kesho ni wake up in my bed. Shots, shots to the head,
to the head.
Hata kama macho ni red. Tanisamehea ni weekend. Hata kama si weekend ni weekend. Shots, shots, shots to the head. Shots. Yeah.
Colors get nasty. You do what you do on the floor. Ukokazi, I wanna see you move, baby. You know how to party. Geno, dance. Geno make her drop that. She play with her balls like her first name Drogba. And she call me daddy, so I guess I'm the foster. I see on my neck, on my chest, it be Costa. Yeah, checking Nico Bash, na magoons, maji na masash. Wako ju, ati busy to keep dance to the tunes. Busy to keep dance to the tunes. You pesa ina kam, niki toka, klabu nina kam, niki toka, pesa ina kam.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nika tukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Myule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba.
Tuko ndogo ni rea bombo. Neza kutuwa ngira usoft tukai sonjo. Na si uchawin kazi mob na kumba solo. Ni mistake kwa mini koshoda na michoro. Kani nam kaf kat kipenda dip steep. Nam staff nam pele kambio. Half time pass ikisha mwagika haizo le kitab. Hini easy na kanikola na mdish. Kudai yote kuteta juu ya deep. Keep sigi sim kuteta kudip. Katika kakiza mabasi kan. Kare one kan, kare two kan. Kare kare akinyonya poa na mari. Bombo ai nyima, nyima, nyima kan. Kare one kan, kare two kan. Kare kare akinyonya poa na mari. Bombo ai nyima bane.
Banchoma yo, banchoma.
Dokire kana irongero de dahiki nonginya nderute uomboko geri wonje kiatia na magoro makwa mothe na mane makusoto gero anja za koro newe dance master yure wa madanza kudongo gero anja oye moko hamwe na gasmairo nderuta ikinya niende boko
tiga akburu tanga buru tap tiga akburu tanga buru tap tiga akburu tanga buru tap. Bigger up, bigger up, bigger up, Burukanga, bigger up, Burukanga, Buruka, bigger up, Burukanga, Buruka, bigger up, Burukanga, Buruka, bigger up, bigger up, bigger up, Burukanga.
I've been your time at the room and the life gets right now. Me kucha na upad, body moving like a fighter. Steam, steam, panda, baby, kuwe tight. Come up on a mali, toss a blunt, see the light. Bend down, pause, while I night, bend down, force. Kahora, kahora, keri rone karido. Kahora, kahora, no menye dena toido.
Maya, 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 matumbe, maya, matumbe, maya, mamboyo.
Sorry, sorry, waka waka, 2010.
Maya, 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 matumbe, maya, matumbe, maya, mamboyo.
Let's go!
Keeping you dancing all night long. It's DJ Naima.
Un raña con ama frumbaña.
The turntable goddess.
Frumbaña, frumbaña. Un raña con ama frumbaña. Nima wetete, akosete sekete, cheki venye. Un raña con ama frumbaña. Frumbaña, frumbaña. Un raña con ama frumbaña. Nima wetete, akosete sekete.
Hizi si kawaida, hisi bigi ni biga. Hii nafanya tunazuba, kwani hago ina mimba. Cheza na uko, kama we ni bigina. Hizi zipewe nini guys, zipewe heshima. Rika yako labda icheze na toys. Inataka pesa hisi ya kwenda out with the boys. Hawa ndo wale mama ali wakanya. Lakini don makeki seti ni kujifanya. Ready manati, sketi ndula mbanati. Kwela kona S, alfabeti neza T. Hizi FYI, lipa wezi pata free. Labda a shoot a boss, tuzi cheki FYP.
Unranya kona mafrumbanya. Frumbanya, frumbanya. Unranya kona mafrumbanya. Nima witite, akosete sekete. Cheki venye unranya kona mafrumbanya. Frumbanya, frumbanya. unranyako na mafurumbanya ni mawitite.
Big Baba, yo. Ah, usieke filter kwa view once my dear picha jegi mistaki. Kama sio clear, thick girls miwa hype na petitsi mine pia. Ama lakeside boy, najwa rumors umesikia. Deuka, nika unanyonyesha jezi number mafrrr. Mbanya stafanya ntake number. Wata bam bam, bigi ndozi ubamba. Bodity, dangerous, kama mdomo ya mamba. Nyashu mepepa, kilo 41 kia Michael. Yoni mbuzi mzima, madamu kona kwela bila do. Oi, oi, wata guan, uliza sidika. Amba na tisha siri ni gani kwe soft and bubbly ya gangumu kasirisha. Hakuna ira sijaitekana huko Murima. Anza na Nyeri Moranga alafu na Karatina Bell. Mpya yao magala wote wako na itina. Meru kituiki sumu pina wesa. Mabuda wanateta unafanya watoji pesa. Walaiki na ma unawakemesha. Kiel, 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 kiel.
Ding dong, de ding de dong. Lakia kuna mukora na ninokia kwa do. Jing jong, miko jijing jijong. Kifungwa ni waroro na makodong kodong. So karibuni, hukundo kwa wahuni. Kwangu napiga mechi, so mechi na kinaruni. Hali ni duni, kuna mbinu na buni. Mwona motu mezidi, ukadhani na choma kuni. Oya ole, mapafu main pole. Ukipiga paf paf, na kipas na uchore. Acha ikole, haitaki mastore. Na mkona kash kash, kani form tatole.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na ties. Saruati we ni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tunadeal in files. Don't di 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 di.
Nilienda date, wacha tu na manzi psycho, fiatu kadem kalikuwa kanasumbua. Nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi, lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy. Tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga, alikuja kejani kuchapana. Uodem alikuwa na shtua. Tuki make love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe nimetafuta kila chom chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Kanairo dating blanga,
mana gialis napenda manyonyo, mana gialis kuteka manyonyo, mana gialis, mana gialis, mana gialis kuteka kuna manyonyo, mana gialis napenda manyonyo, mana gialis kuteka manyonyo, mana gialis. Mana gialis, mana gialis nite kapu na manyonyo. Sijai kuwa chichi na nachukia machichi. Tangu nizaliwe kazi kutembeza mti. Kama Masai, sunajua miti ni dawa na gawa. Mbaka magoshodo anapagawa. Dr. Ring Ding kwa bedi pusi na ring. Nafanya msupa na sing, tukiko mitiki sin. Polygamy man, mabibika 51 na Masai chick. Totally nakuja 101. Mana gialis, napenda manyonyo. Mana gialis, kuteka manyonyo. Mana gialis, mana gialis. Mana gialis nite kapu na manyonyo. Mana gialis napenda manyonyo. Mana gialis kuteka manyonyo. Mana gialis, mana gialis nite kapu na manyonyo.
Kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitishe bia. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selecta ni Rambo na MC nizi diambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Sile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na octo. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune kuwa beba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja big manzenski epiti. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa plani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mbeta 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 mbeta.
It's a girl called Mata, them one Mombasa. Hot cold, bad body, hot like the summer. She got me for the party, I was down for the matter. Ayakala muya, you still love her. When she had the melody, she came and put it on me. Then she told me, baby, please, just please me. Don't you ever leave me. Give it to you good every night and day. I'm in, baby, you know I don't play. Who wear a home, so see me every day. Tell me what you want, baby, it's okay. Give it to you good every night and day.
Kudigi, uskie fiti na dai kukufin, madhe uskie divi na dai ni kuchiu. like a chapati, I'm a no bitsy bitsy. Look, I'm good, if I'm busy, busy. And she knows I'm too jiggy jiggy. Now I have fancy, they move sneaky sneaky. But y'all think them are too freaky freaky. Chef fed by me, make it easy. Sing and me junkie over. Act your back, oh baby, bend over. If I put it, think game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Sing and me junkie over. Act your back, oh baby, bend over. If I put it, think game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier.
Kijana baro baro wanaingira ndo nikuchape mkacho nanga kuna sura na madiambos jambos kam nikupigishe riba za kanairo mambo kujitepa wetate sameza kuru pressure setan kuchiweka tunameta sosi neko kwa necha ketchup kupepeta goti na piga bega bega prakata sakata yon kwala rada na kama tena mkemba kichapa lazima na kam tena kichapa sana utazampenga sabula sigidi Mikey wakati yo gamba chi story chi kuwa mugu kabadi
balo 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 balo
wala nyenya watu
aye angry panda under Mikey
kuna kafunga na kamsema wenda kasera toto kike na mibamba na niwera niko mavitu neza shukisha na wera kama ni esema etu ndele
shani itadia ni kame fall bugulu ako magode mini koma bugulu asha jileta disha za machugulu chitalili bimaga kafurisha chululu shani itadia ni kame fall bugulu ako magode mini koma bugulu asha jileta disha za machugulu chitalili bimaga kafurisha chululu
tuko riko papa asha lia fantasy shiki kicho ifani wacha maneno weka muziki sindo wabaya izo zingine waga kiki maheta washa geo kama shabiki na kuja mbio sana ukirudu takuwa kaguru mkono kiwa chini kiuno ikiwa juu nikishika nitazama ndani chubulu na nijuona nisikia ama hauna kulu damu kaskari nguru mekanika ni ya jie story ya maskuru imebamba sana tuzitoke jusa tutaduzi tubebe zikishika nguka pungulu
shani itadia ni kame fall pungulu ako magode mini koma bungulu asha jileta nisha zama chubulu chitalini bimaga kafurisha chululu Shani itadia ni kame fall bungulu Ako magode mini koma bungulu Asha jileta nisha zama chungulu Chujuka nini kimata kafirisha chungulu Kana kansa, kana sanfisa Kana tingika dina tangi
Tukona leka boss Leka, leka, leka boss Tuko juu ya kana Hapana kuza kutimleta Leta ufala pota kula maviding Nezata ni tumebona kumejo ni taxi Nati upepo runda upepo nia Ambo nasikia nisikile u Stingo ni Scooby Doo Kianza kushuka zinapandisha juu Biga biga kale ka move Mungu jamu kufu Ati naiku kubamba goza tena toka Ambo nasikia nisikile u Stingo ni Scooby Doo Zako zikianza kushuka zinapandisha juu Biga biga kale ka move Mungu jamu kufu Ati naiku kubamba goza tena toka Ambo nasikia nisikile u Alute na tonesha turushe migu Vile vile zime turaru Tunasikia tuko maju Steam, steam Skipata na shukisha na mamus Epe kale ka So tuko loaded Strap na mafure Naifanya leo Siatu ngoja giate shokena Naiku kubamba mbia sele Kajo ako dena kaki kubamba tupaluka tupaluka sosu lete paza kutim tim 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 washa ki tempo ya nate pa tempo yo
okonko
wachifu ching ching ching
unu kashaka
nata shabam teke mbeke 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 antaka this antaka that unasikia hubi bigala nataka tutu kafu anapenda muku chua anapenda cash na anapenda jugu siti kapu tu anze ku antaka this antaka that unasikia hubi bigala nataka tutu kafu anapenda muku chua anapenda cash na anapenda jugu siti kapu tu anze ku smash
Kanapenda muko chuu sema cash Muko chuu na mashash Kanapenda muko chuu na mabash Akiona muko chuu ana blush Kanapenda muko chuu sema cash Muko chuu na mashash Kanapenda muko chuu na mabash Akiona muko chuu ana blush
Anataka this and that yani heels na bag Expensive things on a Instagram Aki fly ni first class ana chest the bag Nko USA dubs then Doha Qatar Natasha Natasha Unajua kuro Mbosa
Yes,
In the left, na right, yani Round and round, yani spin your waist like a merry-go-round Anataka wig, na mina mpia cash Nunua human hair, sizo nyole za farasi Anapenda muku, chuna libangi tax Ukimwiti aga mechi, anajilipia cab Ni whole cake, fresh off the oven Akiwa gana mimi yako sorted Haga big yako loaded Na napenda gado
Anataka this Anataka that, unasikia hubi bigala, anataka tutu kafu Anapenda muku chua, anapenda cash Na anapenda joku siti kapetu wa huku Anataka
Kamsaka, kampata,
kani kata siana ndaka Nansaka kini pata minda mkata unendi mtaka Kamsaka kampata kani kata siana ndaka Nansaka kini pata minda
mkata Owa kejani yako indos Anapenda mabuda na ikunuraka ni muiko Lakini juni guashu na itajiko ndiko Inabidu na twist unaspinka kijiko Juhaka nikapata Taichapa na finyo Alinikata lazima tulale uko indos Taichapa na finyo Taichapa na fi
Alilia daisi mpaka dek Nini pipa na dek Sana wipa na dek Sana jipa na dek Sana ganji Saneza mkipa kandinyesha mini fala Dize sina shita likuwa na nivunjia Seana nikujia na dei na mbamba Aneza nivulia na mwonyesha bitch tulia Sulikona niringia na nisho siku pena nilitha nota vumilia Unendi mtaka Kamsaka Kampata
Nani mana, mana, tipsy G Spoiler 4-3, tuko na like a boss Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo, kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo, kufinish kumalo Mana tipsy kufinish kumalo Na masani risky kudunda kudonjo Zon tuko on na tuko juu ya mangango Magode chok nile kwela no 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 ukundo haga na haga Bigi bamba wa baba sana kwanza mabaja Ziwa tupisha rada Cheki lukala tupenga mara kwa mara Kuchanganya wa baba wapate tucheda He's taking you for lunch na you taking you for granted Yani for money unapembu dapu na Ena pant na jakam sasa unabushia champion TFWB what the F do you mean
Biti kidunda kidogo wenza kudance Wenza kudance Biti kidunda kidogo wenza kudance Wenza kudance Nipe mashaulin 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 Zanipe mashaulin Shaulin Mashaulin Mashaulin Zanipe mashaulin 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 Zanipe mashaulin 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 Zanipe mashaulin Ati shafo mikono nikona shafo karata Dance na iwe utadhani napiga kata Dogo ya dogo asit haraka fa haraka Dogo ya dogo nasit haraka faster Kat kaka katika kat ka dance Slide right maintain balance Slide left and maintain balance Recenter maintain balance Alafu sina yo nike mikono kwa air Tende katika mdogo pana kaka kwa chair Mikono position ni kama umeshika fair Dunda na mbu Dunda na Biti kidunda kidogo wenza kudance Wenza kudance Biti kidunda kidogo wenza kudance Wenza kudance Nipe mashaulin 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 Sanipe mashaulin Shaulin Mashaulin Mashaulin Sanipe mashaulin
Leo ni Jumamosi Sani saa sita Mefika ile siku ya kukubali mimi chita Na ya mkia supu na kindukulu na shuku mausiku Kama kawa ni maform zitajipa Sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva Neza piga zangu timba doni sunde shada shida Nikifika saki mtu anambie nitembe jaba Niko na ubad na ugeto badu na nitatiza Neza sema zimpa kazi mpa kazi
Zi
Yo nipati sija kuja wi
Zi
Kamkoba kau piga ti
Zi
Nandi
Zi
Take it Participate kami bado si participate Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate Sabi girl na tigal pana kujivalidate Super pana choma bet We uko sawa Maintain Ivo ivo Ah we Ivo ivo Maintain Ivo ivo Slewe sana Ivo ivo Ah we Ivo ivo Slewe sana Ivo ivo Ah Ivo ivo Usome sana Ivo ivo
Straight kilimani Msupa libambika nikisema ye ni mali Na hang na majika ni form tuna kill Kini doba safina ni genge imeti Kabingine real kishika mic mimzi Kolabo siyo free tukipop wana breeze Wanakwanga wameti wakijita wasani Wanakwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha Juu kuna time nili dating sisters Wanafanana lakini misi daiti Flow kio mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali Halima na Hadija Unapimanisho kitumio mapicha but kitu real sore se kuchanganyisha na pigi ya Shakilo ati dance la lisho ni dance ama juu dance kishika unazungusha mguu right to the left kono zungushia juu juu, any dance ama juu, any dance ama juu, akidansa kudonjo ni dance ama juu, dance kishika unazungusha mguu, right to the left unazungushia juu, akimagesa ama juu, akimagesa,
akiona leo unanitaka, awe kwanuna wazim,
na wazim,
kwanume pandwa na wazim,
na wazim,
na mazim,
kwanuna wazim,
na wazim,
kwanume
unalio unanitaka, kwanuna wazim,
na wazim,
kwanume pandwa na wazim,
na wazim,
na wazim, awe kwanuna wazim,
na wazim,
na wazim, ona watika zile filka filka za kupita, nilituta sister Rita nikawita, zile za kicks, ni aje sister, kaza kuni size ni kamona Batista, 2 months down sana shinda kini texta, na deni mimi tu she can't fuck to the rest, nasema kakoride takukua mistress, super pasi kanisa mbono na confess, kwanza ona nibo, spendi vilo na nifatili, ona nibo, na nikatsi ona nibo, unanibo atunalio unanitaka awe kwanuna wazim
na wazim
kwanume pandwa na wazim
na wazim
na mazim kwanuna wazim
na wazim
kwanume unalio unanitaka kwanuna wazim
na wazim
kwanume pandwa na wazim
na wazim
na wazim awe kwanuna wazim
na wazim
na wazim
unajipanda wazim juu ya maju
skeza mage mage
unikachumi wa kibusu
skeza mage mage
wakanigeuza ngabu
skeza Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakau kujua basi sayo menino Umeni, 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 umenino Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakau kujua basi sayo menino Umeni, 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 umenino
Where you at nigga, nikona form now you know Jumanze ni majipin mandom Sign kona do this, ladies wanna go you before Walikuwa wanasema na wabone ba before Ni makols, imeja call logs inbox Na request zote ni watoto ni Nimekupin ukikuja kuja na watoto nimekupin ukikuja studio kiwa solo
niko kwa kijani kihang na mabadis and bandits buda tubagu yati ya nani ndio nani na kama dubene za feel niko lucky mob tezi nazo uliza hadi chaki ati straight to the facts kwa hii rap nita bonga na bado namli analia niki songa mko wa kando yangu anajua mi ndio donga nisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo
na you know
hakuna rade manzi formisha ni book na you know I really love you ataka ni na ignore na you, na you, na you, na you
Wana uliza niko wapi niko rurasho Kini kanairo manju wa business 254 Na nifollow manze kama jiza disciple Rapa roundi mina kandanga kama chapo Kauna luga enda westi uka tuke mambocho Kani ngoma mina skizanga world boss Yeti best rapper Kenya ni calligraph jong Kaze nyukto pizo kwa roundi uko New York Niko insecure ili designer sauti sol Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul Kwela ni nderere nderere ya la football Role model wangu manze sini breed a log Nikida itambla new press major joe Tuna enjoy mbaka tunavunjika Yoko, shereza kitanda silete matanga bro Keleleza mkunu badwa zipasui cho Mtumina rang maze pipi na dior Keleleza mkunu badwa zipasui cho Eti tulienda wapi situ ko jiba gajat Tulienda wapi situ ko jiba gajat Ay, jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Katoliza tuko wapi situ ko jiba gajat
Chikidenge na nipikia tinja Kisema yeni lele na katia madenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliweke wa matembe akiwa na malele Chikidenge lilipigia tinja Kisema yeni lele na katia madenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliweke wa matembe akiwa na malele Kila siku nko madoni Kipiga show ya kwanza na kula kapa soni Kipiga show ya pili na kula kapa miambili Show ya tatu na lipua na mamili 38 kuna rapa na niweza Atakuje na mwa Kenya Kulabu misi taki minatua doba genji Na kamuja kubali buda jua we ni kende Nilikusho drill na towezi songa mbele No wonder izo lyrics hazinanga atamini Rudy Daro, brush it off ndo nitishi Lyrics at bazi kuna masters bro Niko hunting na mafia Piga tiki, nite guiji Tunacheza na matiti kila wiki Wezi feel fit, junge usa kubizi Kwela juu ya maji aliru kwa mara 50 Chiki denge, linipigia denja Kisema yeni lele na katia madenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliweke wa matembe akiwa na malele Cheki denge linipiki ya tinja Nisema yeni lele na kati ya matenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliweke wa matembe akiwa kiwa
You want a bad girl utaeza na nani Bad girl utaeza na nani You want a bad girl utaeza na nani Bad girl utaeza na nani You want a bad girl utaeza na nani Bad girl utaeza na nani You want a bad girl utaeza na nani Tazana nani you want a bad bad buddy 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 bad girl bad bad buddy 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 bad girl bad bad buddy 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 bad girl bad 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 girl you want a bad buddy 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 bad girl bad buddy 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 bad girl bad buddy 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 bad girl bad girl you want a bad girl keep planning mauro fulani ana napenda ganji huyu dema cheke shangi. Skincare na gym takes care of her body. Akona space yake yozi toka tuke jani. Jina mawisi kwa glass haijani shangi. Kichwa ngumu she didn't grow up with her daddy. Hapendi upuzi za waseso come correct. Ni mlito lakisi mama kutingiza mali. So what's up? Mini bad girl keep up. So what's up? Baby girl see mama turn up. So what's up? Mini bad girl keep up. So what's up? Baby girl see mama turn up. You want a bad girl utaeza na nani? Bad girl utaeza na nani? You want a bad girl utaeza na nani? Bad girl utaeza na nani? You want a bad girl utaeza na nani? Bad girl utaeza na nani? You want a bad girl utaeza na nani?
Naima.
Cheki, cheki, lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusetie kifuaka. Ni bado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasama. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mras na kijaba nimegeuka criminal. Nipate rubi si irori ni lika slow. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I need it bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikisha sana utalia sana.
Keeping you dancing all night long. It's DJ Naima, the turntable goddess.
Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Mtukutu mtu wakutu kwenye luku na sibutu. Guruguru mtani mistari mistari. Kula java kinasa.
Wakiuliza ni nani umbeka nao.
Unibibi ujanja kidogo ongeza ton.
Wakiuliza ni nani umbeka nao.
Unibibi ujanja kidogo ongeza ton. Doa shot ni kufunze. 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 Doa shot ni kufunze.
Weka kaka chakula la kwa ya stage kupane. Kila mkuwa shike wake na yo vibe prepare. Ati nyota nani ndani, ndani ndani. Nyota nani ndani, ndani ndani. Nyota tupetana. Nyota nani ndani, ndani ndani. Nyota nani ndani, ndani ndani. Nyota tupetana. Wakiuliza ni nani umpeka nao.
Ujanja kidogo, ongeza ton.
Wakiuliza ni nani umpeka nao.
Ujanja kidogo.
Waka waka. Nakula maisha na adabu. Na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani. Hakuna kwenda nyumbani. Nakula maisha na adabu. Na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani. Hakuna kwenda nyumbani. Aya. Nasikia fiti
tamu.
Raha utamu
tamu.
Nasikia poa
tamu.
Raha utamu
tamu.
Ah, leo kwa simu sipatikani. Siedi nyumbani. Fiti
tamu.
Raha utamu
tamu.
Nasikia poa
tamu.
Raha utamu. I don't want no stress, just happiness. Enjoy life to the fullest with no regrets. I don't want no stress, just happiness. Enjoy life to the fullest with no regrets. Ay, 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 ay. Forever young, I wanna be forever young. Maisha ya ujana na mbogi yangu tukipatana aya nasikia fiti tamu tamu nasikia poa tamu tamu leo kwa simu sipatikani patikani sio yeye
DJ Naima, DJ Naima, the turntable goddess. This is DJ Naima, the turntable goddess. Follow her on TikTok, Twitter, and Instagram at Naima Winnie. Like her Facebook fun page.
Na niki, DJ fika, Naima, unajua masaa niki. Rusha, unabapa sana niki. Tisha, weharakisha na niki. Na niki, na niki. Fika, unajua masaa niki. Rusha, unabapa sana niki. Tisha, weharakisha na niki. Na niki. Na niki kuita utaitika tusisumbuane juu hujafika na waiter shot unapima nje ya molly zina bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawa
No, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki Nani
ukenda ngama chali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai nimpatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wako settle my dream si reality kula kitu hungry hungry
my baby my lover mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jintangu jana sitemi sitawacha
No, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki
Chiki maposka mtoto wa blue Anajiron fuko sina taku Anafanya na mfoto niko soft like you Kanibana kama yes is a shoe Tudu form japo kidali na mbao Form zime kom japo na kunyo kibao Zika tushika kila sign ki wow Na kama zime jipa kama wow kama wow Na kanadonda kama wow kama wow Nika chisanda kama wow kama wow Nina mabunda kama wow kama wow Sisi mironda kama wow kama wow Next time ni long cut round Njube leo tunafika tau Tap in the jar kama mbogi ya rau VIP juu tumefika fau Juu umefika wana nipa tuma wau Tumekafanga so tunafika tau Hakuna nama sina gwana karau Tumewezesha siku tumefika nao Na kama zita shika ruka nao ruka nao Nikisha kwa ruka nao ruka nao Kesho wili tena tukutane tau Chaba inashika na mastori kibao Tijana zilikuwa zimeshika Nima reke reke dapenda Afrika Nikashikwa karika itika na kama Kutolewa na msupa amejipa Siku mipichwa, sachukure pipa I feel fine kama boss analipa Mangana drop na majako sasipa Air Force in case na kuwa creeper What the girl in a bikini? She come in a me and she am a Doberman What the girl in a bikini? She come in a me and she am a Doberman I see some back it up, girl Shake it up, shake it that, girl give me that, girl I like that, girl How many nice is it, I mean it? I'm running by, he may come over me
Ameni na isezi amini Amani ngoi ime come over Mina sasa bakito girl Shake it out girl Give me that girl I like that girl yeah.
Why you talk baby talk to the boss Come on go for dust now Akuna haga mezi sunda kwa dera Very fast mapema six domina dema Nasema na nipenda bikini ndo napenda Kanipo kwa sarenda figa fine napenda Ukweli nisha sema sirudi nyuma tena Naje merimela come to wundevela Na usisa ulela nataka kumteka Izo nyasi na feka uwezi kuboreka Na dechini manjeka tumegunda kucheka Ni kutafuta pesa badaye kuwa pesa Kinena kuna sex kasi pendi kuteseka Na sako mteja na vile napenda Cheki the girl sana taka kunimeza Sijui kulegeza X-ray tembeza Maduya nazimeza Mechi minacheza kanita muteleza Mshua shikemeza na vile mezibeba Na kaa kuzimeza Cheki madam anakam Anataka vitu tam Anaboss tujinama mejibeba kama
Watu watekwe Watu watekwe Akikubamba we mkunde Watu watekwe Watu watekwe Akikubamba we mkunde Romeo na Juliet, Patelo na D Pia mina die love like this Andi Romeo na Juliet, Patelo na D Pia mina die love like this Na die love like this, na die love like this Pia mina die love like this Na die love like this, na die love like this Pia mina die love like this Mapenzi menoga ni ya kukata na shoka Punani everyday, bato kauna sema shoga Ni spoil na ganji, ni spoil na jewelry Na mapenzi ya dhati, na zazadi kwa mleti Kwa mtomo za wase, ikapoli na bongo I love wanna pre Wengine wana diss Wakudis tunawa dismiss Awa wana suffer Tukikula nyama Awa wana lalanja Wana the illuminati ni blessings za saja Wanaomba kicheli land Nuzi na jaja Wakudumu tushadumu Mwecheche Romeo na Juliet Patelo na D Pia mina die love like this Andi Romeo na Juliet Patelo na D Pia mina die love like this Na die love like this Na die love like this Pia mina die love like this
Pasta 4, niko class 4 Baby girl, anadai ni wash and dom Sezi bonga pretty through me, uku wa don Easy N, wana try kuni cash form Niko club na magai, tunapass form Na magali wameva dom Story gani walai, sezi pass dom Niko chat na magai, minda wata dom Kikibini walai, nina figa lon Unachua maiza, nina fika home Sezi banja mdam, minda wata son Easy streets, unachua minda melgun Ukibanja nani, unapigo boom Kani happy magali Guy, ita chipa soon Usi worry na life, ita chipa noon Punctuation kwa life na umatagun Ni weekendi wa life, zimefika moon Na madiva wa metrom, nimefika zoom Usi zime my guys, unajua rules Tunakata wa life, adifike noon Kani ndom, unataka na call kush Easy end, unataka madem boom Wamejaza design ya makaltoon Ni wapua wanapena matekun Akijipa my guy, unacheza pool Doki bend, unagrab, unatap good Easy girl, wanapena alifat boom Kani life tunapenda money fast good Alijama kapata bad luck good Everything mina do pray God good Fast thing kwa race pray fast move Bad girl anapenda Una tick tack, una tick tack nini Baby una ass, una tick tack nini Nizo nini, una tick tack nini King ya mabusu wamebeba sin Una tick tack, una tick tack nini Baby una ass, una tick tack nini Nizo nini, una tick tack nini King ya mabusu
Tusha prove ini skill ina wengi Tumesha toshea kuwa bless na banga Ini best kuwa dress maheta Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha Kani true watu fichi na makeup Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye Sikia hii mina feel kuteta Ni two in one go tuna kill me better Mi usini advice
Tereka mshene huko Sina time weka nyaka
Mi usini advice
Lazima nipige serehe Before bana nizeheke
Sherehe siku hizi is a must Sini Gen Z, tunafika gawa fast Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact Bono una axe, nika wewe ni wapak Leta kinare ni kusetie kifuaka Kuna kimorio kinajibanya kiezi waka Hawa mafala kuna siku joni tawachapa Wacha zi nice, no nipunguze madrama Mi usini advice
Pereka moshene huko Sina time weka nyaka
Mi usini advice
Lazima nipige serehe Before bana nizeheke
Chani, buda nye nyam nyam Po wako ki bad man Nimesema nyam nyam Sijasema nyam Kisi once na sato Eskitu kama maradasa Nili chacha
Wenye mbili Ebu decide
snai your time, iyo witha, weni ambie, ebo decide, snai your time, iyo witha, unadhani bila vya tuwezi ishi, newsflash, tutaishi fiti, tutakusahau kama kamisi, na memory tutoe kwa akili, unabehave ni kawe tuko na option, pia sisi, iyo ni caution, kasi uruma singe kuwa na wewe, usipo change itabidi nitembeze, last chance, ati last chance, last chance tuliacha last year, yote ufala mista kikusikia, usipo change, kanyanga, when niambie, ebu decide, snai your time, iyo witha, when niambie, ebu decide, snai your time, iyo witha, we decide, kauta change, snai your time, iyo witha, when niambie, ebu decide, snai your time.
Check me, body go best, body go top, leo tunakanjana na machep, shida sido, chiga ni pombe kiwa less, na tuko zone, na venye bana tunaflex, weka situ mess, let is on my best.
Nasema wrong, so ina bombo, wrong, so ina bombo.
Tunavuva ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high, ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode, easy easy. Wenda kuwa na Malawi, fresh Bob Marley. Fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ani namba uno, bazu neza pulo. Moshini yanguwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm. Zote ziko box, yani zote ni aja.
Ronzo ina bombo, Ronzo ina bombo.
Keeping you dancing all night long.
It's DJ Nightmare. Turn table goddess. Then I can text and I deku come. Then I come, then I come. So baby, kuja ivo.
Usi worry, baby doll.
Kuja ivo.
Babe, kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Babe, kuja ivo.
So baby, kuja ivo.
Usi dance, baby girl.
Kuja ivo.
Beb kuja ivo,
ivo, ivo, ivo.
Beb kuja ivo.
Allah, kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo mikutia my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Yuna kudai nilisare kwa tukuote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chum, toka kite hadingong ha. Niko malin lab, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Kuna jo unanga form, ukijipa kakolon. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu huni bo, ni madema wana do.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima piako blend. Alini chiki grama, kapenda, na kani text. Ana deku come, then I come, then I come.
So baby kuja ivo,
usi worry baby doll.
Kuja ivo,
babe kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo,
babe kuja ivo.
So baby kuja ivo,
usi dance baby girl.
Kuja ivo,
babe kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo,
babe kuja ivo.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikunje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapikianga trio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb vila kona Big Bomba. Big Bok napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb vila kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni hulai. Sivei ni meapply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform.
poka, napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikTok. Big poka, napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka, napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikTok. Big poka, napenda stick proper.
Mangare
na sidai kukatema, nikajaba siri tu nikameze. Pande moja nikabebe kazoze, unibebe ata mbele ya kirindi. Sitambui wewe maunenge, mamiwa maembe na marenge. Guest check him dim wa mafom, chain chain ifike adi kwa tom. Magad base wangu ni ma.com. Cash crop za nyandaro ni mawaru. Yengenje kanya tifi ni Subaru. Nimi acho na karau ni kateko na kaparo. Mataro master wangu ni Kamaru.
DVD hashtag kujituma.
Spider plan tunako kunyambisha.
Kumbaya
Kumbaya Kumbaya
Kumbaya Bang bang baya ya. Bing bing disco. Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
Kugame mafonso si Ozambe
Fulai, ya mboza kwe marira Ozambe vizibu vyo vye marira Me mbozi zeka vya Mbozi zeka vya Me ajiwe yesoza Ajiwe yesoza Shukula, wena msanze nga kilira Nga kutefene kwa sike miula
Ozambe
Mbigina
Ozambe, bambigina
Ozambe
Mbigina
Oza, oza